Yeah. Boy, Zizi. Zizi.
Daction.
How would you turn it one over? How would you turn it one over? How would you turn it one over?
Ditago mazimva kuti ndilipa topu
osese wandi pa zero
ditago mazimva kuti ndili hole
osese wandi lika
kuti chani wanugo background ndeva jema kuti chani wanugo background ndeva vuda kuti chani wanugo background ipaterela kuti cha kuti cha kuti cha kuti cha kuti chani wanugo background ndeva jema kuti chani wanugo background ndeva vuda kuti chani wanugo background ipaterela kuti cha
Ukudziwa jani mphanga background pajema izo ndamva inuso malavisato pena you remember god is ika kwenya zinthu molomo kwela pamapewa ake osachiuka kuopa ngakwe pali chabwino satana bale amakulona
chakuti chani wanugo background ndeva jema kuti chani wanugo background ndeva vuda kuti chani wanugo background ipaterela kuti cha kuti cha kuti cha How would you turn one over? Background in the bajima.
Yeah. Zize.
Money on the board.
How would you turn one over?